No need for the intro.
Come on, Amazing Jams, ZambianJams.com.
This is Urban Hype.
Nexus Music.
Sebebe zoziwa za mene ni napitamone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabone. Sinangoleka.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimorongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mweregete. Zombo imalila. Kajimalila.
Sina kalepo izi kufika pano. Tulukusha na pempelo. From one pair of pantalo. Designer mapalo. Yenzo yoko sata. Bunga singi setenzo fianta ganda. Bunga ni boza ta. Mulungu wama yankai. Biggie man, biggie man. Chombo yalila biggie man. Waili mbikilai. Vintu vima chinja.
Ziba za mene ni napitamone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabone. Sinangoleka.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda.
Apa
manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala.
Apa
manje ni fola.
Nimorongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mweregete.
Fulu mweregete.
Chombo imalila.
Chega, yali two step, no money, boom boom. Boga day, twalifuma muli two room. Chidi la daily, yonse ni boom boom. Smell like money, you can tell from the perfume. Chilinda papa ba dauta. Kumulu te kwa bako chauta. Ukufuma my days, twale buta. Na ya nomba my days, ya what's up buta. Apa no money, yeah. Fionse ni bien. Baya ni ne.
Ziba za mene ni napitamone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabone. Sinangoleka.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda.
Apa
manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala.
Apa
manje ni fola.
Nimorongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mweregete.
Fulu mwere
rombo imalila. Fika chimalila.
Nimorongo cha
Hili tinaesa tenzo tulukusha paja. Ni kwa mbili kuviri mbaweze kutipisha.
Nezo kosa kupembela na kulimbi kila paja. Olo inga kose puanchi tenzo pitiliza.
Benzo tiseka wachipempa.
Wana pull up in the Benz and the suit and tie.
Magelo benzo meka wachikungwa.
Kumupasa koka haki achuchuma.
Only get one answer when you ask question.
FJ, why you party like a mad person?
Sembe mwanzo ziva kwa mene ni nachokela. Sembe na yo ni kopela.
Sembe mwanzo ziva za mene ni napitamone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabone. Sinangoleka.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda.
Apa
manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimorongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mweregete.
Fulu mwere
lombo imalila. Jika fika chimalila.
It's a new half of the things that I've been through. And how hard I work. How hard I worked, the hours I put in to get to where I am. You would actually understand. You wouldn't ask me why I live this way. I'm happy because I put in that work and God has been on my side. Mile Saki.
This is Urban Hype.
Exclusive from ZambianJams.com.